This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Oh wow, ke baphulaphuli sesifikile ke kwela xesha apho sino Liwano Ndlebe ne guest zethu sezikhona ke apha phakathi kwethu. Ndifuna ke unika umama opha emnxebeni intoba azi introduce ukuba ungubani emveni koko sibe siya straight kwindwendwe lethu elilapha phakathi e-studio. Yeah. Hello, ma.
Okay. Can you hear me?
Yes, I can hear you. You can go ahead in introducing yourself intoba ungubani kuba phulaphuli abakumameleyo emveni koko ke sizabe si as well sinika le opportunity undwendwe lethu lapha phambi kwethu.
Mandibulele ndibulise kuwe Ndibungelo usezintanjeni, ndibulise ngokubanzi kubaphulaphuli be radio Pulpit kulo lonke ke abamameleyo ngeli xesha. Igama lam ndingunokufika Mahamba, ndisemnxebeni ngise East London e-Eastern Cape. Ndililungu lentlangano yoomama, i-group WhatsApp based yoomama engu-BBT Ministries, Bupilo Bathapelo Ministries.
Okay.
Ndingomnye ke wabamama abayithandayo kakhulu ke inkosi nabadlelanayo nayo inkosi imihla ngemihla ngemithandazo. Siphethe imiba ngemiba ukusuka kwimiba e-personal ukuya ke kwimiba edla umzi.
Okay.
Ndiyazibulisela kubaphulaphuli.
Wow, siyabulela si bamba ngazo zombini indoba ukhethe ukuba kunye nathi ukweliya lapha Eastern Cape. Si bamba ke ngazo zombini okanti ke ngoku mandinike indwendwe lethu elilapha phakathi kwethu luzibulisele kubaphulaphuli.
Ndicela unibulise abaphulaphuli egameni lenkosi yethu nguYesu Kristu, amen. Igama lam ndingusisi Lulama uMahlasela.
Okay.
Ndiyintombi ke ezalwa phaya emahlubini kwilali yakwaludidi ematatiyele elukholweni. Ndiyintombi ke into ebalulekileyo yinto yoba ndiyintombi eyazana noYesu. Ndiyintombi eyakhetha uYesu ezintweni zonke. Ndikhona ke nam apha kweli gumbi loo mama apho mama behlala khona balilelane, oomama apho behlala khona bahlebe izinto noThixo. So ndikweli gumbi ke nam apha ke kuthiwa yi-BBT, BBT ke i-all over, and then apha ke ngoku locally sinazo i-local groups zethu. Ndisuka ke mna ke kwigroup ekuthiwa yimalukhanye, apha kwimalukhanye ke ndaziwa ngoba ndingunomlindi. Silapha ke namhlanje kule Radio Pulpit, ndiyanibulisa ngelihle igama lenkosi uYesu.
Wow, siyabulisa nathi sikwaye ke sibamba ngazozibini si i-Radio K Pulpit. Kanti ke baphulaphuli apha e-studio sinosisi Lulama okhona apha e-studio, kanti ke pha emnxebeni siphinde sibe naye umama unowahamba. Sebezi introducile ke bababuya pha kwi-BBT. I believe ke ngoku as ba we know sizoqala ke ngawe mama umahamba pha Eastern Cape. Ndifuna ke ngoku sijonge zeziphi indlela ezibalulekileyo esinothi sinakekele ulutsha lwethu as uMzantsi Afrika. Njengoba ke namhlanje sicelebrate le mini yabantu abatsha, and as well sicelebrate i-Father's Day. Mandinikele kuwe.
enkosikakhulu Lungelo. Mandithi xa ndiphendula umbuzo wam, perhaps ndiqale ndinike i-context. I-context yam ke ndifuna siyithathe phaya kwincwadi yeBhayibhile. Incwadi kaDaniel isahluko sesokuqala ivesi yeyesine.
Okay.
Andiyifunde ke ngokukhawuleza.
Okay.
Le vesi ndiyifunda ngesiNgesi. Ithi, children in whom was no blemish, but who were favored and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the children. The color again, you need the context. Okay. Because it's on their Elise, the context lay Elise to any pool. Then Elsa Usiti on the pendulum Lombuzo. Okokuba Singabanaki Kelakanzanina Abanda Pacha Apa Mzansi Africa. You know, ukunakekela ke umntu kunento enokwenza nokuba ujonge irole ethile lo mntu efuneka ayidlalile. And based on the role this person must play in the future.
Yeah.
Kufuneka ke ngoku wena i-building stats zakho zokunakekela ziqinisekise loo nto.
Yeah.
One, ukunakekela ulutsha akwenziwa lo mhla umntu alulutsha ngalo. And second, say, and I saw that youth has ages, ukuthiwa youthful ages. But before people are youth, they are children. So before children are children, they are fetal. So ubangaba sijonga ubomi buka Samson owayelungiselelwa okokuba aze abe ngumkhululi wamaSirayeli kwisandla samaFilistiya, kuthiwa engekazali athi uThixo kumama wakhe ngesithunywa sezulu athi, lo mntwana uze ungasithi sigele entlokweni yakhe. Athi, lo gama umthwele uze ungayithi anything that has to do with wine. Ungaziki i-grapes. Ungayithi into ene-potential yokokuba uthi xa uyityile ichaphazele lo mntwana. Lo mntwana kakakhulelwa, uyabona le nto? Lo mntwana usezawukhulelwa. Kodwa sekunee-instructions ezithi into ethile uzungayithi, into ethile uzungayithi, into ethile uzungayithi. In other words, as parents, when preparing for our future, the first step in preparing for our future, ukuthi siyiplane le nto yokokuba sizozala umntwana. Xa ndizinzele umntwana ndifuna abe yintoni. Ndize ndithi ukutya kwam, ukusela kwam, into endiyifundayo, into endiyimamelayo, ndigade ii-emotions zam, ndigade i-psychological state yam, kule xesha ke ndithwele lo mntwana lo gama ndisenza loo nto. Heyi, bayangxola ababambalapha phansi. So in doing all this, we are doing it so that siqiniseke okokuba lo mntwana esezalwa uzalwa ekwi-pathway yokuba yile nto ekufunaka abe yiyo. Eyesibini into kukuba xa sibalungiselela aba bantwana sele bezelwe, kufuneka siyijonge into aba bantwana abayityayo. lempilo ya lomntwana masine charishe lomntwana esiqinini. You know into yokuqala ke yokunira necharisha umntwana iBhayibheli ithi phaya kwincwadi yeProverbs chapter 22 verse 6 ithi mfundise umntwana ngendlela efanele umntwana. Ithi uyakuthi naxa sele emkhulu angemki kule ndlela. So ithi I must not leave ubomi balo mntwana to chance into yokokuba uzawuba yintoni xa yemdala. Because i-chance ayiqeqeshi. But ifuneka lo mntwana ndimqeqeshe. Iyabona ke lungelo. Perhaps mandiyithethe le nto andiyike ingahlaba but mandiyithethe mhlawumbi into ethi. Umzali oqeqesha umntwana ukuba abe yinto ethile kufuneka lo mzali abe yi-architect yale nto lo mntana zakuba yiyo. In other words, funeka naye abe yiyo le nto afuna uba umntwana abe yiyo. Because abantwana they are what they eat, they are what they listen to, they are what they do every day. So if umntwana uzala ekhayeni elithandazayo, kufuneka le nto yomthandazo ingenziwe ebhedrumini mama notata iphelele phaa. Kufuneka every day le nto yalo mthandazo ipractice so that lo mntana ayazi into yokokuba i-anchor yobomi nguThixo.
Wow, ndiyakuva and kwaye it makes a lot of sense what you just said that umntana olulutsha akavelanga walulutsha. It started somewhere and you just narrated it intoba. It is also the responsibility yomzali to model le nto afuna uyibona emntaneni. And umntana ukholwa isikakhulu ngokubona. And ifuna ke ngoku sidlulele kwi question yesibini ezawuthathwa ke ngusisi ululama. Asixelele kabanzi indoba, what is how from a church point of view ukuthi singenza njani ukuqinisekisa into ba instill i-principles and as well prepare for abantu abatsha ukuthi bazibone beyinxalenye yethu.
Okay, ndicela uphinde ndibabulise ke abaphulaphuli. Ukuphendula umbuzo kabhuti mna ndinokuthi njengoba sonke sisazi i-youth yi-future yayo yonke i-nation. Because they are the future leaders, the future parents as well. So ngenye imini kuzawufuneka bathathe le baton and hand it over to their own children nabo. And therefore, if we take good care of them physically, emotionally, and spiritually, we are assured of a brighter future ebantwaneni bethu. Lithizwi lenkosi. God masi bavumeleni abantwana beze kuYesu ngoba ubukumkani bamazulu boba banjalo. I-church programs zethu should enhance the spiritual lives of children as we do in our church, Evuselela Church. By the way, ndingumsabatha. I'm an Adventist in the concert. So Evuselela umzekelo, we have programs starting from babies up to senior youth and according to their levels of maturity. So amabandla kumele abanyotsharishe abantwana besebancinci njengoba sithi umamahamba. Umntana kavele asuka bengumntana. Umntana usuka samo, usuka kude kakhulu umntana. Funeka uqale umfundise, uqale uthi take care of umntana ese engekabi nguye nomntana. Umntana ufidwa ubisi xa kezalwa. Then gradually solid foods ziyalandela. umntana uqala atyiswe ubisi esexake selusana olincinci then atyiswe nestam kulandele isidudu ne oats kunye ne rice nemingqusho xa sele khulile so ke ngokufuneka umntana wonke umntana umfundise ngendlela yomntana njengoba sitsho nomama hapo umntana afuneka umqeqeshe ngendlela umfundise ngendlela yomntana ngezigaba ngezigaba ifana ke napha kwi BBT pha kwi buphulo bathapelo thina sinazo i programs ezi enjoywa lulutsha Abantu abaninzi bacinga ba xa be mhlawumbe umama wakhe xa ke yimember ye BBT yena kanawo ba yimember ye BBT because mncinci yena yeyabantu abadala thina sifike kwi BBT ewe ndingusindingo ndimdala kodwa ndifike khona omakhulu kwi BBT akhange ndizixelele uba mna ndimncinci mna xa ndibabona omakhulu abasimelelayo sinomakhulu thina phana abasikhombisa indlela esithi xa sixakwe yinto uyothi mama usoga mama mama uyothi ndibalibele ngokabanye omama bethu abadala umama uceko siyo sibabize bona pha kwimali khanye sithi kwenziwa njani xa kunjena So nabantwana ke ngoku bayafitha kwimari kwaye because thina kwi BBT sibanazo iprograms ezifana nehiking ne prayer walks siyazenza thina ibeach ilento ke walk in the beach siyothandaza thina iprayer siwalk in the beach siyothandaza in the forest kumnanda abantu abatsha abathanda ukuvaleleka endaweni enye abantu abatsha bathanda ukuphuma babona indawo babethu ngumona size sizenze ezi zinto zienjoyeke nakubo thina nje nakungekudalanga pha eqaleni konyaka siyi BBT besiye sahayarisha ibus the red bus sathorisha thina in the Cape Peninsula region sangapha ya sathorisha sihamba ngala basi siyothandaza nalapho siyaphefumulelana nalapha phendleleni kumnandi siyasherisha siyathandaza so abantu abatsha sithina kwi BBT mabangayonqeni ukuyijoin i BBT ngoba siyakwazi uyenza nasemabandleni zikhona izinto ezifana i program ezifana nono ne adventurers enkonzweni siye kwi pathfinders siye kwi kwi ambassadors squad to senior youth sibafundisa abantu so akubhori enkonzweni
okay
yes
wow siyabulela indeed churches need to start preparing a programs that will be able to enhance and prepare ulutsha for ikamba as a sitho usisi lulama because in the Paula indoba kuthiwa run about close to 60-something population yalapha eMzantsi Afrika consists of youth, meaning that we ought to make sure that we invest much on ulutsha kuba luyikamva lwa ngomso. Kanti ke ngoku siyapha kumama uMahamba. Mama Mahamba, umbuzo wethu kuwe, what is the impact that abantu abangotata plays okanye eyenza umonakalo kulutsha when there is the absence of a fatherhood. What would you say mhlambe igalelo labo ekutheni bangabikho ebantwaneni babo?
Enkosi kakhulu lungele mandizibulisele kwakhona. Ngisho ukuthi umntu ongutata unerole enkulu in society. Irole yakhe umntu ongutata ikhaya lakhelwa phezu kwerock. And utata umele aze abe cornerstone yokwakhiwa kwekhaya. And that ikhaya li developa phezu kwale cornerstone le foundation elulwalwa if uke uve ngalandima ethetha ngokwakhiwa kwekhaya it's either kusithiwe it's either you build on sand or you build elwalweni i-absence yokungabikho kutata ifana nendlu eyakhelwe esandleni xa abantwana beyijongile. because abantwana bethu ngabantu abathanda i-role models. Utata is understood to be the priest of the home. When utata chooses not to be there, a corner, even I unulo ekhaya liyalambatha. Because abantwana bafuna ukuyifunda ekhaya into ethi kuyanqulwa uThixo. UThixo uyanqulwa. And utata afuneka abe yile role model yalo tata yoThixo onqulwayo. Xa irole katata ekhaya izawudlalwa ngumama. Kuba ne-ages abantwana abakhulayo. Kuba lula ngeli xesha besakhula bebancinci. Kandela nokwenza into eyenziwa ngumama. But once abantwana especially bayofika kulaa age yolwaluko abangabafana bayehlathini. Ehlathini mosilungelwe abantwana bafundiswa ngokubaluleka kukatata nokungabaluleki kukamama. I'm very sorry to say that. Because abantwana babuya be estranged in their relationship to their mothers. La relationship make us pili siqale ezantsi thina sengomama sizama ukuyakha selingekho. But lo gama le relationship kamama notata nomntana is one thing. Umntana uyakhangela, ukhangela utata. Ukhangela i-identity yakhe. And emntaneni i-identity yakhe, especially umfana ngutata. Njengoba abantwana abangamantu mazala bethu bebathanda kakhulu ootata. Aba bangabafana bathanda oomama banexesha lokubafuna kakhulu ootata ebomini babo. Abantwana bayamfuna uhayi ophuma kutata. Bayamfuna uewe ophuma kutata. And if utata u-absent, iba worse. Mhlawumbi ke ndithi ude abe bhetele utata u-absent, ne? Because umntana uyazani into yona ndiphume ndiyomkhangela mhlawumbi esitratweni. You understand? Ahambe ekhangela. But i-worse when the father ekhona ngesiqu. But abe e-absent in action utata. Umntana uyafa inhliziyo ibe buhlungu because ude abe nento omane esithi umntana kuwe. Yeah, mama, I'm so wishing to be like abanye abantwana. Ndibona utata wam e-involved apha ebomini bam. But ootata bakhethu bas-estranged. Uyabona ke Lungelo, mandiyithethe out into yokokuba one thing eyenza ootata babe out, babe absent ngokwendlela endiyibone ngayo mna. It's because the data don't want at some stage but some of us are teenagers bafane nabantwana. And ibe absent la nto yobafuneka ngibe yi role model. Bakhethe ke ngokuthola ekhuphunini because abafuni kuma bathi sinele ntoni thina apha emakhayeni ethu. And that's the most critical time when abantwana belahleka. And ke ngoku when children are getting lost bangabazi ootata, bangababona ootata. The next thing, i-influence iba ngutata osesitratweni, iba ngupiye. And ngephaya, asithethi nje mhlawumbi ootata basesitratweni, abaklini, sithetha mna ngootata who only know into yokokubana the only way yokumenza umntu wayindoda abe yindoda, funeka aphathe ibhotile yotywala. Funeka atshaye i-cigarette. Today we have 63 to 68% of our youth. It's a good one. Okay, they're involved with drugs. Yeah, and I said 68% in Tetanga. Gobana ban Tetangabo. Ababone okokuba abangana tata. Ibhotile yotywala can be utata. Gobana ban Tetanga ababone into yokokubana the best thing is to drown themselves with drugs. Ndithetha nge-youth. Mhlawumbi mandiphinde ndibuze ndithi ngobani i-youth? I-youth ngaba bantu ekuthiwa xa kuthethwa in our country, even the late uTata Nelson Mandela pointed out ukuthi youth is the future of our country. I said, youth is the future of our country. Uthi, the many reasons why these young people are crucial to the future of companies are briefly highlighted below. Kuthiwa, youth may be employed. Can you tell me if a drug addiction in South Africa is as early as 4 years in our youth? Do we have a future as a country?
Hey, yeah, nah.
And where is the father figure? Where is the father figure to put abantwana in pain? Where is the father figure? Because when these children get not to know who they are, get dependent on something else outside of them, but ethethe kuphela distraction, ababantwana, all their anger, bayibuyisa, bayigalele ebantwini abangomama.
Wow. This is becoming very interesting because as I'm listening to you, there are a lot of questions that arises when it comes to the issue yabantu abangotata. Something that I've read the other day, 75% of black children are raised without their fathers, without their biological fathers. And enye ithi xa ithetha 80% of abantwana, they were never told by otata babo ikuthi bayathandwa. Ndifuna ke ngoku ubuza the same question kusisi Lulama olapha phakathi e studio, and I know ukuthi ixesha is against us, but I'm just going to give you this opportunity ukuthi mhlambi usincede ukuphendula lo mbuzo.
Okay. Yes, wena bhuti wam, ukungabikho kotata ebomini babantwana, especially abantu abatsha, kube ne negative impact serious kakhulu. Because nyani ke njengomama esitsho, umntana oyinkwenkwe uyamnida kakhulu utata ebomini bakhe. Because kaloku xa ndiyile single parent ndiraise lo mntana oyinkwenkwe, let's say ukwi-teenage age, and then ke ngoku ndizawumxelela ntoni mna, because khange mna ndakhe ndabanguye utata. So ezinye izinto mna andizomazibufilisha kanjani noba xa ke njena uye athiweni okanye uthethwa kanjani naye. So uyamdinga as much as bomntana oyintombazana eba close kakhulu notatakhe, ubabhonda kakhulu umntana oyintombazana notatakhe. Kodwa when it comes to i-guidance, wonke umntana oyinkwenkwe umdinga kakhulu. In fact, wonke umntana uyamdinga. Mna ndingomnye wabantu abakhula utata wam engekho ebomini bam. Mna yenye yezinto endiyibawela kakhulu ukuba ngaba ndibe close notatam, ndibe nala relationship notatam, because ndiyabona amantombazana baba close kanjani notata abontombi kayise, utata baba bathanda abantwana baba bangamantombazana. So nam ndiye ndiyibawele laa nto. Kodwa mna ke ngoku into endiza nayo kubantu abatsha yinto yoba njonga uzawuba ngumntu omtsha kayi-1. Uzawuthi xa uvula amehlo uphaphama sewungumntu omdala. Sidlulile kwizinto ezininzi ezibuhlungu zokungabi naye i-father figure ebomini bethu, sasafarisha izinto ezininzi ngokungabi nabo ootata bethu. Kodwa ilizwi leNkosi liyatsho uthi uThixo yena ungutata kwiinkedama, kwabangenatata ungutata, uba ngumama nakwabangenamama. So mna ndiye ndibulele umakhulu wam uMakheza owandazisa noYesu, owandi-introdya kuYesu, wandixelela intoba utata engekho itata ekhona, uba ngaba ndinazo iinto ezithile mandingayozifumana ngenye indlela ngenxa yoba utata engekho. Because imisteki endizenza ngoku zimisteki eziza ndibuyela ubomi bam bonke. Ixesha elininzi nisibona ngoku ngathi siyafambula singabantu abadala not sonke but kukubuya impendulo I results I consequences ze mistake esazenzayo kanye I consequences ze choices esazenzayo so we need to be careful singabantu abatsha sinezo anger sinezo background ezinjalo kodwa masikhumbule ntwinye uba uThixo uyenza into ngesizathu sakhe jonga abanye abantwana khona abantwana abakhule ngendlela ezibuhlungu kakhulu but abantwana abaendaphe baba bazizinto baphumelela ebomini so it's all in your mind fanele uzilungise wena akekho omnye umuntu oyame kuThixo oyenanto eyawusinceda intoba thina abazali esikwaziyo sibathumela abantwana bethu sibasondeze kuThixo sibaxelele ngoThixo senze unako nako senze oko konke okusemandleni wethu ba abantwana bethu sibafundise ngoThixo sibafundise ngeZulu sibafundise ngebenefit yokuhlala kuThixo uhlale because ke ayikho into abangena uyi overcome if behleli kuThixo because mhlamba khona abantwana abakhule neparents zombini I parents zabo zisuccessful bekhula kamnandi but lonto ayiba guarantee ubangaba baza uphumelela ebomini so yonke into umuntu ufanele aligne kahle I choices zakhe awuba ubomi bakhe ufuna ukubuphila kanjani yena a break la case azicela ba mna kwabama abantwana mna ndizawuphila kanje wenza kanje mna for ubangaba nabama abantwana ndibe ne bright future ndingandimdanise usathana owenze ukubutatama angandihoyi mna ndiphumelele mna and uThixo asincede asuse nenengqumbo apha kuthi khona uba sikwazi ukukhula sibe ngamakholwa akhulayo because izolo enkonzweni besithethiswa besikwi afternoon lesson besixelwa ngebisifundiswa ngeforgiveness jonga it's so deep into ye forgiveness besifundiswa ngalondo kwi afternoon session yethu evuselela kuthethwa ngeforgiveness ba ideep kanjani iforgiveness umuntu umxolela engekezi nokuzocela uxolo engayirecognize engayi engazazi nokuzibona uba yena ukonile kodwa wena xola for your own sekuba uyazithanda enough xola thetha nomnenhliziyo yakho uxole uqhubeke nobomi uba ngabe uyalifuna izulu thetha nenhliziyo yakho uThixo umcele uThixo akuphathise akunceda akuphamandla for uba ukwazi ukuxola uxomxolela utata wakho umxole notata ke nabo engasike bangatshintsha unyawo tata mani engasike bangatsho siyabalangazelela otata siyabalangazelela otata abantwana abantwana bethu bayabathanda kakhulu otata babo
wow ngoku ke sesishiyekelwe ngumzuzu sibe siyayirepha le interview mama umahamba ndicela nje wenze nje your closing remarks no emveni kwakho Ibe ngu Sisi Lulama and the gay closing remarks. We only have 1 minute.
Ingos kakhulu. Njengama Kristu. Sithetha njengama Kristu. Sithetha nolutsha lama Kristu. Sithetha notata bama Kristu. Bazali bama Kristu today. Sifuna ukuthi our choices and actions reason it be far beyond our personal fears. Njengabantu abalandela uKristu simeleze siphile ubomi sisazi ukuba we are placed in a very unique situation and position where we must develop life skills and take responsibility and serve as he did. So these responsibilities shape us for our spiritual identity.
Okay.
We always say whatever a Christian of today does should resonate on the role and the grace that Christ has given us. And that role is to make sure that those who have not seen Christ as we have, those who have not chosen an identity in Christ, must also see us as the beneficiaries of this grace, bazazi nabo ukukuba banelungelo lokuba babe zizo indlalifa zolubabalo. And lonto leyo izabonakaliswa kakhulu yindlela esiyethandayo.
Yeah.
We have a responsibility that should not only shape only our own lives, but that should shape ubomi babanye abantu and nurture their spiritual growth to uphold moral integrity. And from engaging in community, in community service, to leading with humility and grace in each aspect of our lives, holding this significant potential for grace and influence as we prepare for the soon coming of our Savior. God.
Wow, see, yabulela manikeke osisilama.
So ukuvala. Abantu abatsha kwezinsuku ngabantu be-internet. So if kwi-local churches zethu accommodate abantu abatsha, singabanazo i-resources ezifana mhlawumbe ne-computers, internet, apho kune-free Wi-Fi, because ke sibone abantwana bethu fike beya kwezi shops abantu bokufika ezine-free Wi-Fi, fike beme phaphandle begcwele phaa neefowuni zabo and ke ngobade bangene nasengozini, sometimes bayarotsha bayathini. So ngoku ifuneka iinkonzo zethu ke ngoku zisincedise ke ngoku ukubatsala abantwana bethu sibaprovide ngezinto ezinganga sithi umntana funeka simnike into ezingangabo, because kaloku bathina sihleli sihleli kwisifundo mhlawumbe in the afternoon, bona babhorekile ngoku imini ibinde kakhulu. Thina kaloku enkonzweni yam singena ngo 9:30 enkonzweni, siyophuma ngabo 6. So ke ngokubona si-expect banawo mabahlale ke ngoku, so bayazidinga ke ngoku izinto ezizawuba entertainer nje ukuze bakwazi babanwe nomhla nabo bokuhlala imini yonke.
Wow.
Enkonzweni. So ke ngoku thina balufumenele olubabalo. Unga uThixo singahlala ezwini lakhe and keep a connection with him alive. Usithembisile ezwini lakhe ukuthi uThixo uzawubabuyisa abantwana bethu ezweni lotshaba. Ukuba thina sihleli emimiselweni kaYehova. So if we can combine as parents and cover them ngomthandazo, uThixo yena uya kusiphathisa, because ke asinawo amandla nokuhlakanipha ukukhulisa abantwana bethu. Kuba thina soyama kuThixo, siye kubo ngamaxesha onke kuThixo. UThixo uyawusenzela incebo esemazulwini abuve umthandazo wethu, abalande abantwana bethu elizweni lobukhoboka. Abantwana bethu siyabacela uba nabo mabagadane abantwana bethu, they are brothers keepers, man. Bakwazi ukuhlangulana abantwana bethu.
Wow.
Bakwazi ukuba free around each other, bakwazi ukuncedana abantwana because abantwana bethu ngokuba bakwi-competition kakhulu, bafike mafasa bayakhompyutha, bade ngoku bangakwazi nokuba zii-friends.
Wow.
Ezizawukwazi ukuba ngaba zikwazi uventa, kwathiwa kuventa ke language yangoku.
Yeah.
Bavente omnye komnye. So yes.
Wow, siyabulela kuwe mama uMahamba nakuwe sisilulama, and thank you very much for such a wonderful, wonderful interview. Sikholwa sinethemba ukuthi our lives will never be the same after hearing this wonderful message. Siyabulela kakhulu and thank you for your time and your sacrifice. Indoba nibe kunye nathi siziva si honored to have abantu abanjengani to contribute towards the content of this show. And thank you very much yangu Thixo uXolo anganivulela amasango angaphezukwala seyiwavulile. Siyabulela kakhulu. Kanti ke ngoku sizawunikhupha ke ngayo ingoma kaNqobile Ongi esithi nanku umthokozisi. Right after this song lukhona ke undwendwe lethu olulandelayo oluzawusinika ke ilizwi losuku.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.